Downloaded from ilovesaymusic.com.
I'm the one.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Come up to the beat.
The Chitty Empire and the four.
Cast beats on the one to
win.
Iwe magineti, gatufina ni magala switi. Hey, mifendela mwandiani, wela tifine kokajani. Can you?
Iwe someone kwa kwangala kuno. Iwe someone kuno. Kuno.
Nikono tuwa ikiale kotungwa pakalili ya watch.
Kuno.
Ola misa na kuna kano walwa watalalila ni.
Kuno.
Kwa babuja buwasu, swa tungwa pakafye pungwe.
Kuno. Iwe someone kuno.
Kuno tunwa na kusamuna voga jema jajetesha kutumona. Kuchila kumeko tusomona kunwa na kwangala kero shitomona. Na chifiche shibelu shireka tunwe tupeko botololika. Tunwa bukari shitalalika na koka sana shipanamika. Tunwa paka na kuchesha makama kanga kuliaba fitensha. Kunwa pashili kutusha salale posamo paka kupuisha mami. Wisaka mana panundi na manina inelaba kulia waba butani. Selabo bela kupafye bunani. Tunwe tuye tuchiteko chiteni.
Iwe magineti, gatufinani mangala switi. Hey, mifendela mwandiani, wela tifine kokajani.
Can you? Iwe someone kwa kwangala kuno. Iwe someone kuno. Kuno.
Nikono tuwa ikiale kotungwa paka lili ya watch.
Kuno.
Ona misa na kuna kano walwa watalalila ni.
Kuno.
Kwa babuja buwasu, swa tungwa paka fye pungwe.
Kuno. Iwe someone
kuno.
Iwe.
Mwaise ni vane, ifo kushana ni evidite. Monday, Tuesday, Wednesday, tatule kapo hawe vane. Mutima ni siriri, kanigwila mankala kapiriri. Fendela baby iwe ni tibiri. Supu ya mbuzi na shisha iliko. Baby tombok, finako ya so tombok. Akavala ma window sombok. Life is precious si pombok. Nalaba kanyampelele, kumutima ndeti kansengele. Ine kumuzi mwandi singa bwelele. Nizangala paka nijaile. Iwe magineti, gatufina ni mangala switi. Hey, mifendela mwandiani, wela tifine kokajani.
Can you? Iwe someone kwa kwangala kuno. Iwe someone kuno. Kuno.
Nikono tuwa ikiale kotungwa paka lili ya watch.
Kuno.
Ona misa na kuna kano walwa watalalila ni.
Kuno.
Kwa babuja buwasu, swa tungwa paka fye pungwe.
Kuno. Iwe someone iwe.
Mama kelo busuma chakuli ni kwini kuno bafuma chunkupa tumba ni shinari puma sipenda kwa tine bona likuma
na vena
alefu kamune mchilanga nafika goti nine balefu ya kunwa bapala mine alo gelo shana tufula mine shana nga nafika mpenya na batenda nga wane nga mamina baya tenda nilunga luli mwale mayo penda ngefyo lenwa finsha le mayo senga maa tunwa pashiri chikonko chunta na mikisa koko ale tupele kofoko uleke tusamune poko.
Iwe magineti, gatufina ni mangala switi. Baby fendela mwandiani, wela tifine kokajani.
Can you? Iwe someone kwa kwangala kuno. Iwe someone kuno. Kuno.
Nikono tuwa ikiale kotungwa paka lili ya watch.
Kuno.
Ona misa na kuna kano walwa watalalila ni.
Kuno.
Kwa babuja buwasu, swa tungwa paka fye pungwe.
Kuno. Iwe someone iwe. Kuno.
Tuwa mipana chimbi.
Amala ilai.
Young.
Mr. Tensi.
DJ Kandeki.
DJ King Su.
Man Stanley.
Uncle Remo.
Careless Discount at Chat.
DJ Ansa.
J Khalif.
Avena DJ Khan. DJ Joe Brown. Five Omoyos.
Mama Vinet. Big Mitch.
DJ Joe Young.
Ash Papi.
Jamu Mavida.
Na wadabu nsabate moko ni moko ni moko ni ngachan. Taika dancers hapo na mimoni. Cast Beats. Young.
Cast Beats on the one.
Kikata fuck.